ndị be anyị, ndị ewodikwa. Ezigbo egwu nke a bụ ezigbo egwu si n'obodo anyị, Afrika wee pụta. Achọrọ m ikpu niile wee gaa n'ezigbo imi n'ime ọhịa. Ị chọrọ igosi unu etu egwu n'obodo anyị a si wee pụta. Ọhịa m ga-akpọ unu gaa, ka anyị ga-agba egwu eji anụ ọkụ, egwu mmiri na-eso.
Like a blessing from above. Onwere mgbe ike mmadụ ga kari ike Chukwu. Onwere mgbe ike mmadụ ga kari ike Chukwu. I'm here to teach you cause I know what's right. Listen to me cause I am the doctor. Relax and dance to this techno jungle. No hard feelings, no bad vibration. I can't get enough of this techno jungle. Come down to the earth and just give me vibe. I won't say no if you give me sex. Rewind it please and just come again. We are the world, yes we are the world. Ha, we are the world, yes we are the world. Hype it up, don't criticize it. Hype it up, jump, urbanize it. Keep it rocking and sing. Be a no low no more, keep it moving and sing. Keep it moving and sing. Be a no low no more, keep it rocking and sing. Onwere mgbe ike mmadụ ga kari ike Chukwu. Onwere mgbe ike mmadụ ga kari ike Chukwu. Onwere mgbe ike mmadụ ga kari ike Chukwu.